Tongole kibunayizwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB kifulumiza ebigezo munange ebyabayizi aba P7 ebyatuulibwa omwaka oguwedde ogwa 2020 munange 2025 era nga abayizi abawerera ddala munange emitwalo 81 mu 7 mu 8 mu 83 be bagenda maaso n'okubanga batuula ebibuuzo byabwe ku bifo ebituulibwamu ebiwerera ddala omutwalo gumu mu 15388 kakati no bwogerageranya n'omwaka guli ogwaggwa abayizi abatuula ebibuuzo bali 779 mu 74 mwana mu 4 ogwa 2024 mwena abakola embeera eyo ndowooza osobodde okulabika nti ogifunira ddala bulungi nnyo kakati nno ku bano abaatuula abayizi abawerera ddala emitwalo munange 29 mu 15 mu 8 mwana mu 7 nga bano bakola ebitundu 36 n'obutundutundu 2 ku buli 10 baatuula wansi w'enteekateeka eya Universal Primary Education oba UPE enteekateeka eyatandikibwawo gavumenti kakati ate abayizi abalala nedda abo emitwalo 29 mu 15 mwana mu 7 bali wachi beba private schools beba masomero ganena agobwa nanyini kakati ate abayizi abawerera ddala emitwalo 5 mu 2 mu 12 mu 3 mu 6 bebali wansi w'enteekateeka eya UPE kale olaba nti omuwendo gubadde ddala nga munene nnyo nnyini ddala embeera bwetu bwegenze maaso n'okulabika nti ekola ki nti etambula naye ku mulundi guno abaana ab'obulenzi babadde si be bangi ennyo babadde batono boogerageranya ku bawala abaatuula era nga abalenzi abasobodde okulabika nti munange baatuula ebibuuzo bali 38 mu 9 mu 4 mu 69 nga bakola ebitundu 47 n'obutundutundu 6 ku buli 10 abo be baana ab'obulenzi ate ab'obuwala munange bali 40 mu 2 mu 8 mu 3 mu 2 mu 4 nga bakola ebitundu 5 mu 2 n'obutundutundu 4 ku buli 10 be baana ab'obuwala baatusinzeeko ko ku bungi awo kakati nno abayizi abaatuula ekibiina kino eky'omusanvu omwaka oguwedde beeriisizza nkuuli mu ssomo ery'Olungereza nga kw'otadde n'okubala ge basinze okubanga gakola ge basinze okubanga bakola kaneye sosolo studies ono ow'ebyafaayo ye munnange yawagamiddemuko yaganye kale munnange awo yabayisizza bubi nnyo kakati okusinziira ku bivudde mu bigezo bino eby'omwaka oguwedde ebifulumiziddwa ekitongole kya UNEB biraze nti abayizi bayitidde waggulu ddala naddala olulimi Olungereza baalukoze era ng'emitwalo egiwerera ddala 8 mu 7 mu 45 mu 6 bafunye munnange D2 bayitidde waggulu w'enteekateeka eyo bakoze bulungi nnyo Olungereza era kakati bwowulira omwana ng'afuweta nnyo Olungereza omanya nti oyo yali wa mwaka gwa 2025 bayitidde mu grade ey'okubiri tebasse wansi kakati mu birala bye basobodde okubanga bakola abayizi abalenzi bo be basinze okukola obulungi ku luno abalenzi baleebezzaamuko okubaana ab'obuwala emyaka egibadde gijja abaana ab'obuwala be badde bagenda maaso n'okubanga bakulembera baleebya naye ku luno abalenzi be baleebezza era nga abaana ab'obulenzi abawulira ddala 40 mu 8 mu 22 baayise bulungi nnyo ate bo ab'obuwala abayise babadde 40 mu 13 mu 7 mu 7 abayize 70 mu 7 mu 8 muwulire bulungi nnyo abayizi 70 mu 7 mu 8 baagudde muwendo munene nnyo ogwo ate bo abayizi 100 mu 5 mu 7 be beewandiisa naye ate ku lunaku olw'okutuula ebigezo munaye 100 mu 5 mu 7 tebaalabiseeko kakati mukomere eduzira nayo baatudde nga bwe bategeezezza era nga abayizi abawerera ddala 58 be baatuula ebigezo mukomere eduzira nga 4 baayitidde waggulu bayitidde mu ddaala erisooka ate 27 mu ddaala eryokubiri 13 mu ddaala eryokusatu 5 mu ddaala eryokuna 9 munnange baagudde ate 3 beewandiisa naye baabanoonyeza nga tebabalaba oba baabulira mu busenga awo obw'amakomera kuba tebasobola kuba nga baatoloka okuggyako naye walumu lebaga nchobo lumu oli ba chibonezo chava ya chisavi nzenga ya dade waka na ya kugama nchodeo tule chibozo na uzangenda chitu ulida ruzira anti jewali haa kawa kawa ate gawe bwenye ingila nesifuruma kakati sama wandisi wechitongele chine chayu nebwa Dan Odong agami enti abana bata wanyiziddwa nnyo okuddamu ebibuuzo ebyetaaga okulabika nti olowooza ye si cramwork wabula kulowooza wakubuuza ekibuuzo nga kya kulowooza n'agamba nti naddala SSJ oyo gwe basinze okubanga bakola bubi ye yabadde wa kulowooza bakubuuza ng'olina kulowooza nosawo ansa Odonga era agambye nti waliwo ebibuuzo by'abayizi munnange ebyo bakyanoonyerezaako naddala mu districts okuli Kisoro, Kampala, Mukono, Namutumba, Kasanda, Buyende, Kaliro era nga kiteberezebwa nti oba oli awo waliwo abayizi abeenyigira mu kukoppa mu kubba ebigezo wabula Odonga agambye nti omuwendo gw'abayizi abeewandiisa kyokka ne batatuula bibuuzo nga ku mulundi guno basoba mu mutwalo gumu agambye nti ekyo kyetaaga okuba nga kinoonyerezebwako kyavudde ku ki wabula era agambye nti waliwo ne districts ezeeyongedde okukola obulungi ng'emabegako zibadde tezivaayo bulungi naye agambye ku luno waliwo enjawulo nnene nnyo wuno Odonga.
But I'm also glad to note, Mama, that there are districts that have been posting very high failure rates. One district is Queen. Queen used to be 37%, but now that failure rate has come down to below 20. So I think something good is happening there, and something like this can also be replicated in other districts to reduce the number of candidates who are unrated. Then also concern, as you have often said, Mama, is Division X. These are the children who registered but did not show up for the examination for various reasons. We hope some of these reasons can be mitigated so that as many of our children who register for examination are able to appear and sit the examination. I thank you very much.